na mimi dali mtoto pole pole nikiwa na ema dole dole when I you everybody tena yuko solo anacheza sonto na ngololo tutamleo mpaka tomorrow nampenda yeye mtoto mzuri sina mwingine zaidi yake yeye nimemputa kanifuta kama sumaku sio wa chips yai kipe yae nikiwa naye na furai my baby nai nai Nikiwa nae, anishiam, nikitembea nae, anafanya sisu bye. My baby mama, I believe no one be like you. Baby, I love you, I wanna be with you. I wanna tell you when zako, nakupenda we sina mizaidi yako. Kende bet mini wako, ukini teach baby baya. Kwa shikaji, nitaona haya, 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 haya. Nishike kushike, acha mapepe, acha makeke. Yeah, nishike kushike, acha mapepe, acha makeke.
Yule
I'm not afraid of the dark.